Amakhosi esibili isahluko 23 verse 1. Inkosi yathumela babuthela kuyo onke amalunga kwaJuda nawaseJerusalema.
Verse 2. Inkosi yenyukela endlini kaJehova bonke abantu bakwaJuda nabo bonke abakhile eJerusalema benayo kanye nabapriest nabaprofeti yebo abantu bonke abancane nabakhulu yafunda ezindlebeni zabo wonke amazwi encwadi yesivumelwano ebifunyenwe endlini kaJehova.
Verse 3. Inkosi iyema ngasensikeni iyenza isivumelwano phambi kwaJehova ukumlandela uJehova nokugcina imiyalo yakhe nobufakazi bakhe nezimiso zakhe ngenhliziyo yonke nangomphefumulo wonke ukuqinisa amazwi alesi sivumelwane alotshwe kule ncwadi. Bonke abantu basivuma isivumelwane. Verse 4. Inkosi yayisiyala uHilikiya umpriesti omkhulu nabapriesti besigaba sesibili nabalindi mnyango ukukhipha ethempelini kaJehova zonke izinto ezenzelwe oBhali noAshera nebandla lonke lasezulwini lazishisa ngaphandle kweJerusalema emasimini aseKidroni yayisa umlotha wazo eBhetele. Verse 5. Yabasusa abapriesti bezithombe amakhosi kwaJuda abamisela ukushisa impepho ezindaweni eziphakemeyo emizini yakwaJuda nanxa zonke zeJerusalema kanye nabashisa impepho kuBhali nakulo ilanga nenyanga nezinkanyezi nalo lonke ibandla
lasezulwini.
Verse 6. Yakhipha u-Ashera endlini kaJehova yamkhiphela phandle kweJerusalema yamyisa ngasemfudlaneni iKidroni. Yamshisa ngasemfudlaneni iKidroni
yamxolisisa waba yinxushunxushu yayiphonsa inxushunxushu yakhe emathuneni abantu nje.
Verse 7. Yadiliza izindlu zezifebe zethempeli ezazisendlini kaJehova lapha besifazane
bemelukela khona u-Ashere amatende.
Verse 8. Yakhipha bonke abapriesti emizini yakwaJuda yangcolisa izindawo eziphakemeyo lapha abapriesti bebeshisa khona impepho kusukela eGeba kuze kube seBherisheba. Yadiliza izindawo eziphakemeyo zasemasangweni asesikhaleni sesango likaJoshua umphathimuzi ezazingawosokhohlo somuntu ngasesangweni lomuzi. Verse 9. Kodwa abapriesti basezindaweni eziphakemeyo babengenyukele athale likaJehova eJerusalema kepha badla isinkwa esingenamvubelo phakathi kwabafowabo. Verse 10. Yangcolisa iThofeti elisesigodini sabantwana bakaHinomu kuba kungabikho muntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni kuMoloki. Verse 11. Yasuka namahashi amakhosi akwaJuda anikela kulo ilanga ngasendleleni yokungena endlini kaJehova ngasekamelweni likaNathani Meleki induna yasePariwarimi yashisa izinqola zelanga ngomlilo. Verse 12. Ama-altar ayisophahleni lwekamelo eliphezulu lika-Ahazi elenziwe ngamakhosi akwaJuda nama-altare enziwe nguManase emagcekeni omabili endlu kaJehova. Inkosi yawadiliza yasuka yagijima yalahla uthule emfudlaneni iKidroni. Verse 13.
Izindawo eziphakemeyo ezaziphambi kweJerusalema ngosokunene kwentaba yokonakala uSolomoni inkosi yakwa-Israyeli ayezakhela u-Ashitaroti isinengiso sakwaSidoni noKemoshi isinengiso sakwaMowabi noMilikomu isinengiso sabantwana baka-Amoni inkosi yazingcolisa.
Verse 14. Yaphahlaza izinsika yanquma u-Ashera yagcwalisa izindawo zabo ngamathambo abantu. Verse 15. I-athala lisabhetele nendawo ephakemeyo eyenziwe nguJerobowami indodana kaNebati owonisa u-Israyeli nalelo athale kanye nendawo ephakemeyo yakudiliza yayishisa indawo ephakemeyo yayixolisisa yaba yincushuncushu yashisa no-ashera. Verse 16.
UJosiya waphenduka wabona amathuna elapha entabeni wathumela wakhipha amathambi mathuneni washisa i-athali walingcolisa njengezwi kaJehova alimemeza lowo muntu kaNkulunkulu owamemezela lezi zinto.
Verse 17. Wayesethi, yitshe lini leli engilibonayo na? Abantu bomuzi bamtshela bathi, yithuna lalo muntu kaNkulunkulu owavela kwaJuda wamemezela lezi ndaba osuzenzile nge-athali laseBhethele. Verse 18. Wathi, myekeni, mawanganyakaziswa muntu amathambo akhe, base beyeka amathambo akhe kanye namathambo alawo umprofethi owavela eSamariya. Verse 19. Nazo zonke izindlu zendawo eziphakemeyo ezazisemizini yaseSamariya, ezenziwe ngamakhosi akwa-Israyeli acunula ngazo uJosiya, wazisusa wenza kuzona njengazo zonke izenzo azenzileyo eBhethele. Verse 20.
Wabulala amathale bonke abaphristi basezindaweni eziphakemeyo ababelapho, washisa amathambo abantu phezu kwawo, wabuyela eJerusalema.
Verse 21. Inkosi yayisiyala bonke abantu ngokuthi, yenzelani uJehova uNkulunkulu wenu iPhasika njengokulotshiwe kule ncwadi yesivumelwane. Verse 22. Ngokuba iPhasika elinjalo lalingagcinwanga kusukela emihleni yabahluleli abahlulela u-Israyeli nasemihleni yonke yamakhosi akwa-Israyeli nokoya kwabaJuda. Verse 23. Kepha ngonyaka weshumi neshagalombili wenkosi uJosiya, leli phasika lenzelwa uJehova eJerusalema. Verse 24. Futhi abanamadlozi nabathakathi namatherafi nezithombe nazo zonke izinengiso ezazibonwa ezweni lakwaJuda naseJerusalema, uJosiya wakuqeda ukuba afeze amazwi omthetho alotshwe encwadini uHilikiya umpristi ayifumanayo endlini kaJehova. Verse 25.
Kwakungekho nkosi phambi kwakhe eyaphendukela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yayo nangawo wonke amandla ayo, njengawo wonke umphefumulo kaMose, nangasemva kwakhe akuvelanga enjengaye. Verse 26. Nokho uJehova kabuyanga ekuvutheni kwentukuthelo yakhe enkulu, intukuthelo yakhe eyavuthela ngakho uJuda ngenxa yakho konke ukucunula uManase emcunule ngakho. Verse 27. UJehova wathi, naye uJuda ngiyakumsusa ebusweni bami njengalokho ngisuse u-Israyeli, ngulahle lo muzi engawukhethayo nendle engasho ngayo ukuthi igama lami liyakuba khona lapho.
Verse 28. Ezinye izindaba zikaJosiya nakho konke akwenzayo angithi kulotshwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwaJuda na?
Verse 29. Emihleni yakhe uFaro Nekho inkosi yaseGibhithe wayenyukela enkosini yase-Asiriya ngasemfuleni u-Eufrate, inkosi uJosiya yaya ukuhlangabezana naye, wayibulala eMegido isanele ukumbona nje.
Verse 30. Izinceku zayo zayisusa ngenqola eMegido ifile, zayisa eJerusalema, zayimbela ethuneni layo abantu bezwe bamthatha uJehoyahasi indodana kaJosiya, bamgcoba bambeka inkosi esikhundleni sikayise. Verse 31. UJehoyahasi wayeneminyaka engamashumi amabili nantathu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa inyanga eyintathu eJerusalema. Igama likanina lalinguHamuthali indodakazi kaJeremiya waseLibina. Verse 32. Kwenza ukube emehlweni kaJehova njengakho konke abakwenzileyo oyise. Verse 33. UFaro Nekho wambopha eRibila ezweni laseHamathi ukuba angabe sabusa eJerusalema, wathelisa izwi amathalenta ekhulu esiliva nethalenta legolide. Verse 34. UFaro Neko wambeka u-Eliyakimi indodana kaJosiya inkosi esikhundleni kaJosiya uyise. Waguqula igama lakhe laba nguJehoyakimi, kepha wamsusa uJehoyahasi waze waya eGibhithe wafela khona. Verse 35.
UJehoyakimi wamnika uFaro isiliva negolide, kepha wathelisa izwe ukuba anike imali njengezwi likaFaro. Wakhiphisa abantu bezwe isiliva negolide, kwaba yilona lowo njengentela yakhe ukunika uFaro Neko.
Verse 36. UJehoyakimi wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema. Igama likanina lalinguZebida, indodakazi kaPhedayi waseRuma. Verse 37. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengakho konke abekwenzileyo oyise.